It's platinum.
Lava, lava, baby.
Kana nyonga nyonga, kana nyonga sabwa, kana nyonga nyonga.
The way you want your words.
For your 1 2 1 2.
Oh man,
1 2.
Killing command.
1 2 1 2.
Chi.
1 2.
Jamaica.
1 2 1 2.
Oh my God.
1 2.
Killing command.
1 2 1 2.
Pararara.
1 2.
Uko fine baby. Uko nyuma. Kama mboka
mnachuma.
Mwa baby. Shobere rarare rao. Awanga wana daddy. Wanaumwa. Wakitona unyanuna. Mwa baby. Shobere rarare rao.
Uga bambia 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 utamu. Unasikia sikia sikia tuhamu. Uga bambia 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 utamu.
The way you want your words.
For your 1 2 1 2.
Oh man.
1 2.
Killing command.
1 2 1 2.
Chi.
1 2.
Like Jamaica.
1 2 1 2.
Oh my God.
1 2.
Killing command.
1 2 1 2.
Pararara.
1 2.
Kana nyonga nyonga. Kana nyonga msambwa. Kana nyonga nyonga. Kana nyonga nyonga. Kana nyonga samwa. Kana nyonga nyonga.
Hey, zigo laini kama kasingiziwa. Tepe tepe
tepe.
Maini mtindi maziwa. Sheke sheke
sheke.
Kama amefungwa mawe. Mwali anajikoko
kokota.
Uo mwendo bwanawe kama anadondo
dondoka.
Boze mbala njugu mawe. Yani lina toko. Tarakasi kwa paranda wendo ananikosha jama.
Oh my gosh.
Rumba na violisa kata ni samba.
Oh my gosh.
Unoleli ni tabata kimanga.
Oh my gosh.
Nyumangwa suma mrisho ngasa kandanda.
Oh my gosh.
Kilo zigo kalifungasha gandawa.
For your 1 2 1 2.
Oh my god.
1 2.
Killing command.
1 2 1 2.
Chi.
1 2.
Like Jamaica.
1 2 1 2.
Oh my god.
1 2.
Killing command.
1 2 1 2.
Pararara.
1 2.
You're my verse and my melody.
Oh, melody.
Mathematics, biology.
Oh, biology.
Twende Mombasa, Nairobi.
Oh, Nairobi.
Tukakuta ni Shevoti.
Oh, my body.
Uga bambia, bambia, bambia utamu.
Ukika unayani.
Unasikia, sikia, sikia tuhamu.
Hana shepu ya dondora.
Uga bambia, bambia, bambia utamu.
Utamu.
Sikia, sikia, sikia,
sikia, hey, the way you want your
words. For your 1 2 1 2.
Hey.
1 2. Hey. 1 2 1 2.
Chi.
1 2.
Like Jamaica.
1 2 1 2.
Oh my god.
1 2.
Killing command.
1 2 1 2.
Pararara.
1 2.
Kana nyonga nyonga. Kana nyonga msambwa. Kana nyonga nyonga.